kako hadete weri rorimanye si kila siku kunika roho zuludetewe moyo wangu suku madamu si vengine sija ukapenda kwengine nina imani ipo siku tanyelewa mana nina we step by step hadi kieleweke mimi na we sija kulazimisha ni sawa amini na imani na nienda tu nikikona na mtu nasikira wivu yani moyo shonono umeniteka ndo mana na maumivu moyoni kadedewe walisema mvumilivu la mivu ona mimi napata maumivu nishe mama ukingojera rivya ziyo mana rila na munyu nihende and this is the last chance na nienda ama nikushuhuli kire kinyumba and this is the last Maringona kwambira and this is the last chance ndani yenza ama nikushulikira kinyumbani unanitesa tesa bani mino sina moyo bani we uhani and this is the last chance ndani yenza ama nikushulikira kinyumbani ndamwambira tawe arini umautu usilaumu bule and this is the last chance ndani yenza ama nikushulikira kinyumbani Walisema mapenze na wenyewe Hilo kipendwa deka mama deka Mwana ukipendwa pendeka Mana mapenzi haya na mwenyewe Uenda unapopenda ujapendeka Unae muta wako kawa na mwingine Mana mapenzi ni fumbo Mama ya tena mapenzi Alisema mvumilivu la mbivu Mbona minapata maumivu Kisha mamba ukingojera rivya Nziyo manaria na munyu nihende And this is the last chance Ndani henza ama Nikushuhuli kire kinyumba And this is the last chance Ndani henza ama Nikushuhuli kire kinyumba Nonyodo nyodo nisa noni Richa maringo na kwambira And this is the last chance Ndani henza ama Nikushulikira kinyumbani Unanitesa tesa bani mino sina moyo Bani we uhani And this is the last chance Ndani henza ama Nikushulikira kinyumbani Ndamambira tawe arini umautu Usila umubule And this is the last chance Ndani henza ama Nikushulikira kinyumbani Tiger Cheza na kinanda Kira kinyumbani This is the last chance Ndani henza ama Nikushuli kira kinyumbani Nonyodo nyodo nisa noni Richa maringo na kwambira And this is the last chance Ndani henza ama Nikushuli kira kinyumbani Unanitesa tesa bani mino sina moyo Bani we uhani And this is the last chance Ndani henza ama Nikushuli kira kinyumbani Ndamambira tawe arini umautu And this is the last chance Ndani henza ama Nikushulikira kinyumbani